uyeza uhlathi manje uyeza manje uhamba thina uyeza uhlathi manje uyeza manje ushayi moto dumise moto jinja mova ushayi moto dumise moto jinja mova mthayisini Tenina, ungathuli sabo, shintsha mova.
Ngiyahamba mina ngozala nefemu yakho Katusichaphazela sekukunyaka wonke Katusichaphazela sekukunyaka wonke Fuse ngiyahamba mina ngozala nefemu yakho Fuse ngiyahamba mina ngozala nefemu yakho Tejes mina fumzala sfase kwamaglate Nomi godi sfase kwamaglate Dalale nduna sultheta sibuye ka Obitalale nduna sultheta sibuye ka
Ngutheni na ngathi uyila Shintsha mova mthayisini Hoshayi moto, dumisi moto, shintsha mova mthayisini. Ngutheni na, ungathulisanga, shintsha mova. Ngutheni na, ungathulisanga, shintsha mova mthayisini.
Paso, bayamo, bayamo.
Lungise mesjali ngesbatshelo taba mesjali ngesimtshelo babutwana mesjali ngesimtshelo babukala mesjali ngesimtshelo umhlobo mesjali ngesimtshelo mavava mesjali ngesbatshelo puti mesjali shintsha mova Shintsha mova mthayisini